Yeah. True definition of hip hop. King is him.
Bada bada tushonganisha naunganisha redi kiwanja kilisha kwisha midege mna kijeni uni ukweli au ukali kweli heri nataka niwasaidie mateja feri nataka niongoze nchi iende vizuri siasa za kibepari hatuzitaji kweli siasa ni majitaka wanabadilika kweli wale waganga njaa ngazo itawaunguza ukipuza usaki donda utauguza usinilete mzaa mjanja nitaunguza usinitangazie njaa hata mimi nauguza msitufuate hapo nyuma misha ni mtaunguza wanatufuata hapo nyuma bunifu wanapuuza tunaanzisha unafuata afu nataka kutuchuza watu bado wanakula rushwa
kweli
watu bado wanaiga maisha
kweli
eti weusi ndo wanaibeba hip hop meme ndiye definition na hip hop
bada bada tushonganisha naunganisha redi kiwanja kilisha kwisha midege mna kijeni
kweli
bada bada tushonganisha naunganisha redi kiwanja kilisha kwisha midege mna kijeni
hatujasimama masuala ya elimu afya bado sijamaliza miundombinu chafu natoa maboko huru namba moko tozo shuru natoa walioko juu na unashusha size card natoa walioko chini nafukia ardhini nafika mzivo huru vitu vingi ni mururu muda mchache vitu vingi siwafanyi kunguru ilishatokea boko wastafu viboko watoto zuri ndo shika bako wazoefu viboko tufanye kazi wote tuinuane wote na hii keke taifa basi tuile wote amani ni jukumu letu wote mimi na wewe watu bado unapata tabu
kweli
watu bado hawana kazi
kweli
eti weusi ndo wanaibeba hip hop
kweli
meme ndiye definition na hip hop
bada bada tushonganisha naunganisha redi kiwanja kilisha kwisha midege mna
kijeni kweli
bada bada tushonganisha naunganisha redi kiwanja kilisha kwisha midege mna
kijeni
eti weusi ndo wanaibeba hip hop
kweli
nataka niongoze nchi iende vizuri
kweli kweli.